This music.
So he's a simple boy. Not if I take a look. Cut the music away. Vamona go back, come in and go for that sister. Vamona go back, come in and go for that sister.
Sister Waga Bujenga Ruyando, Ugagaba Sampaba Jinondo, Alibonze Wasala Jipondo, Ulimula, Fujonze Ningondo, Gaichi Safu, Chiripe Chifundo, Abu Subachagu, Magamando, Munganda Yago, Yonse Maskando, Ichoisi Yago, Chailia Bulondo, Pete Yago, Jibupa Matondo, Ulemu Ulapa, Uchola Magondo, Batimula, Fugunina Lugondo, Chima Kupisha, Yambani Ulendo, Wajujuka, Vimanga Kumendo, Chakusiliza, Nishimulumendo, Apa Ulila, Misosi, Ilindo, Ilindo, Go.
Vamuna kupaka vena na kupuna sister. 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 Mwazanga po jibondo.
Yangu waliwewe gaono ndetela obungogo gabasa mkabancho wakari ugaga wasala jipondo jaga safuga abuzuba chagugunya taipaga luya ndondo utaguta igaga ono jipondo jikupa igaga ihipeyo tusaya kumwega ni timpeyo elia wasega ngusimpoyo ologu mulega nguzompoyo bala kuimiga ngutompoyo mchayi mungiga mchupo inga kunyonega nishapo omwine walisiriga mujapo Noti watu nduluga
Go. Vamuna kupaka vena na kupuna sister. 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 Mwazanga po jibondo.
Malafu hivi vama zipa ya ona kai we unafaka kuwaya sunumbe tuti mchini ulikaya evo jipondo jiguli ya hiwaya wajenjela ila pongoroga kwaya jaga kujenga yuwa maiti zaya ani jibenda bogunyo tamasaya vaga kuyunga sunu vaga tisaya imalafu abo alimufaya evo gulindiwe wapatiza nyaga ihumba jagoro wa kukufula ya wajenjela vama jio kujaga ichiga ndejo tajiri jipaya elo mobilita uchisisipea Wahwa wanishungu no lipea
Vamuna kupaka vena na kupuna sister. 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 Mwazanga po jibondo.
Yeah,
singing me now.
go boji bete jitambule wani soki so simple poor alifatikale kateka musicale ale